dawladda dhexe ayaa sheegtay inay qorsheynayso dadka magangelyo doonka ah ee doonaya in Australia ay ku soo galaan doomaha sharci darrada ah in laga mamnuucayo in waddanka ay soo galaan. Ra'iisul wasaare Tambal ayaa sheegay in qorshahani uu si cod dheer u dhanbaal cad ugu dirayo kuwa iyagu wax tahriibiya.
This is a battle of will between the Australian people represented
by
waa
dagaal dhanka doonida una dhaxeeya dadka reer Australia iyagoo imatalayso dawladoodu iyo kuwa burcad dambiilayaasha ah ee dadka tahriibiya. Waa in aynaan yareysanin baaxadda khatartan. Dadkan wax tahriibiya waa dambiilayaashi ugu xumaa ee la arko. Waxay leeyihiin, ayuu yidhi, ganacsi ku kaca malaayiin doolar waa dagaal dhanka ujeeddada ah. Waxaa lagama maarmaana in aan u caddayno in aan diidnay ujeeddooyinka ay wataan. Malcolm Tambal ayaa sheegay in diidadan loo diidayo dadka magangelya doonka ee ku sugan Nauru iyo jasiiradda Manus inay Australia soo galaan inay dhanbaal xoogan dirayso. Xukuumadda ayaa qorshahan baarlamaanka ku weydiisanaysa inay meel mariyaan go'aamo loogu doonayo in dadka magangelya doonka ee loo diray Nauru iyo jasiiradda Manus wixii ka dambeeyay 19kii Julaay 2013 in aan lagu soo celinay waddanka Australia. Waxaa kaloo uu sheegay inuu rabo inuu sharciyeeyo siyaasadii waqti dheer soo jirtay ee ay Labour-ku ugu hor dhawaaqeen muddo ka badan 3 sano.
The bill will apply to all taken to a regional processing country.
Sharcigani waxa uu ku dabaqmi doonaa dhammaan dadkii loo qaaday xarumaha dalalka dariska ah Nauru iyo PNG laga bilaabo 19kii Julaay 2013. Taasi waa taariikhdii ra'iisul wasaarihii Labour-ka Kevin Rudd uu ku dhawaaqay, waxaana soo xiganayaa hadalkiisii. Laga bilaabo maanta magangelya doonka Australia ku soo gala doon fiisa la'aana weligii ma degi doono dalka Australia. Wuxuuna Tambal yidhi diidmadani waxaa soo galaya qofka qaxootinimo ha loo aqbalo amaba yaan loo aqbalin. Waxaa kale oo soo galaya dadka iyagu wata fiisooyinka ganacsiga ah iyo kuwa kale iyagu fiisooyinka dalxiiska ku yimaada. Balse waxaa dadkaasi laga soo reebay qofka 18 jir ka yaraa marka loo qaadayay Nauru iyo Manus. Wasiirka socdaalka Peter Dutton ayaa isagu yidhi tani waa mid ka mid a dhambaaladii ugu xoogga badnaa ee dowladani ka samaysay arrimaha ilaalinta xadka. Waxaana uu intaasi raaciyey dad waxaa jira rajooyin beena gelinaya dadka magangelya doonka ee Australia ku sugan iyo kuwa Manus iyo Naruba ku sugan, una sheegaya in ay Australia tagi doonaan. Waxa aan u sheegaynaa dadkaasi waa in Australia ayna marnaba imaani doonin. Brendan O'Connor oo ka mid ah safka hore ee xubnaha baarlamaanka Labour-ka ayaa isagu sheegay in siyaasadda dadka magangelya doonka ay haatan gashay meel ciriiri ah, isagoo sheegay in Labour ahaan ay ahayd wixii ay taageereen dadku markay ka soo tagayeen waddamada ay transitka ku yihiin, wax cadaadisa iyo dacwadana aan loo haysanin. Waxaa mar walba rumaysannahay, buu yidhi, haddaan Labour nahay in sidaas khatar lagu geliyo nolosha in ay tahay arrin xun. Sharci kastana marka la sameynayo waxaa loo baahan yahay in laga eego in ay tahay arrin cadaalada oo waliba macquula. Dhankiisa afhayeenka Greenka u qaabilsan arrimaha socdaalka Nick McKean ayaa isagu ku eedeeyay dowladda Australia in ay ka aargudanayso dadka magangelya doonka ah ee aan wax dambiya galin, isagoo ugu yeedhay xisbiga Labour-ka inay si adag u hor istaagaan sharcigan la soo wado ee golaha sanadka la hor dhigi doono ayna taageeraan Greenka iyo xubnaha kale ee iyagu ka soo horjeeda sharcigan. David Mann, ahna lawyer iyo sidoo kale ninka arrimaha qaxootiga u ololeeya, ayaa cadeeyay in si wadara loo diido dadka magangelya doonka ahi in ay tahay arrin xad-dhaafa.
There are always going to be people who are either in Australia who came by boat has been
Waxaa jira dad jooga Australia kuwaasoo doon ku yimid kuwaasoo laga soo qaaday Nauru iyo jasiiradda Manus ama kuwa hadda ku nool Nauru iyo jasiiradda Manus kuwaasoo aan dibna loo celin karin wadan kalena aan la geyn karin in xaaladaas bani aadanimada ah meesha laga saaro run ahaantii waa dhibaato weyn maxaa yeelay buu yidhi dadka qaar ka mid ah dib looma celin karo agaasimaha hay'adda xuquuqda aadamaha ee Australia Ellen Person ayaa sheegtay in talaabadani ay ka soo horjeedo xeerka adduunka iyadoo sheegtay in ayna ogeyn dawlad isku dayday diidmadan oo kaleete
under the UN refugee convention there are provisions saying that you can't discriminate
sida xeerka qaramada midoobay ee qaxootiga waxaa jira qodobo cadeynaya in aadan kala sooci karin ama aadan dooran karin qofka magagaliya doonka ah ee aad qaadanayso sidaa darteed talaabadani waxay tiri waa mid kala sooca waxaana filayaa maadaama ay Australia saxiixda xeerka qaxootiga in diidmadan oo kale ay noqon karto mid ka hor imaanaysa waajibaadkii ay Australia qaaday ugu dambeyntii hoggaamiyaha One Nation Pauline Hanson ayaa dhankeeda cadeysay in ay taageersan tahay qorshahan iyadoo barta Twitter-ka ku sheegtay in ay tahay arrin wanaagsan in ay hadda aragto dawladda oo qaadanaysa codsiyadii xisbiga One Nation.